Radio Pulpit, 657 AM.
Kunohlala lapho sithi khona mphathalatsane ake ngilithathe le thuba ekseni kungolosihlano ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi Jesu Christu wase Nazareth enginethemba ukuthi leli hlelo liyakubusisa ngaso sonke isikhathi kanti ke futhi nathi siyajabula ukuba sibe nawe ngalesi sikhathi. Ngiliphinde ngilithatha ke leli thuba emlaleli ngibongeke kubahle enhlapho ukusibusa ke ngaleli thuba. Bahle, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu ke akwenze njalo. Mlaleli, namhlanje ake sikhulume ngesihloko esingathi sibukelwa phansi kakhulu. Uma ungabizwa ngalelo gama ubukelwa phansi ngendlela engakaziyibona ngenxa yokuthi kule insuku sifuna ukubizwa ngamagama phezulu, ngamagama amakhulu, nangendlela ohamba ngayo ubonise ngempela ukuthi wena umkhulu wena. Kwesi sikhathi size sifuna namavesi lawo ashoyo ukuthi wena uyona inhloko, wena ubona umsila uyinhloko wena, ngakho-ke kumele uhambiseke okubunhloko. Bese siyakhohlwa mlaleli ukuthi kuyadingeka nanoma kunjalo, kuyadingeka ukuthi ube lapha yana phansi. Kukhona kwasho wathi inyoni iyandiza indizela phezulu kepha iyabuya ihlale phansi ilapho yocosha khona ukudla. Singabizwa ngamagama amakhulu mlaleli, kepha kuyadingeka kwesinye isikhathi noma ngaso sonke isikhathi ukuthi ufinyeleleke. Igama esikhuluma ngalo namuhla igama elithi nceku, ngolwimi lesingisi kuthiwa servant. Leli gama elithi servant noma le gama elithi nceku, uma lichazwa ngesiGreek lithi doulos. Kahle kahle yini inceku umlaleli? Inceku is a servant, devoted and helpful follower or supporter. Inceku ke leyo mlaleli. Uma ubizwa ukuthiwa uyinceku, kushiwo isikhonzi okhonza noma osebenza okhonza omunye umuntu. Hayi ukukhonza ngokuthandaza kodwa ukumenzela izinto, to serve. Ukuthi inceku umlaleli kuchaza ukuthi lowo owenza umsebenzi womunye lowo bekafanele ukuwenza. Phecelezi singathi a servant is someone who performs work or tasks for another person. Uma ngabukusisa ensukwini esiphila kuzona, akakho umuntu ofuna ukusiza noma ukusebenzela omunye umuntu noma ukukhonza ngezandla. Bonke abantu namhlanje bafuna ukwenzelwa, kepha yena akafuni ukwenzela omunye umuntu. Why leli gama elithi servant libukeke sifungathi leyinhlamba, derogatory, libukeke sengathi leyinhlamba? Ngakho ke mlaleli, leli gama ngendlela linyazeke ngalo libukelwa phansi. Uma kuthiwa seven ngamagama, umsebenzi wakhe uphansi, ile msebenzi ebukelwa phansi mlaleli. Umsebenzi lo, msebenzi loyo umuntu abangakuthathela ekhaya nokukubingelela, futhi abakubingeleli, banodlula nje. Uma usebenza lo msebenzi ophansi, nanoma ungabingelela omunye umuntu, uvela aqhuzulela amehlo nje athula athi, tu ngibingelela ubani, who's greeting me. Akafisi nokuba umbingelele mlaleli uma ubizwa ngalelo gama lelo, isisebenzi. Ya, isisebenzi. Akafisi umuntu akhona ukuthi usondele even naseduzane kwakhe ngenxa yokuthi uyisisebenzi nje. Ufisa ukubingelelwa abantu abanamagama amakhulu, abantu abasendaweni eziphakeme. Yilapho uzoza khona athi, ke phela mina ngihamba nabobani, ungangibukeli phansi. Kungako leli gama elithi sisebenzi noma servant noma nciko libukelwa phansi. IBhayibheli lesiHebrew lirifela uMoses as a servant of Elohim. LesiHebrew ke lelo mlaleli noma ngingakaliphathanga nje. Ake ngithi ke ngifundeke iBhayibheli lesiZulu. Izikroniko chapter 6 sifunde kuverse 49. Kepha u-Aaron namadodana akhe bashiya umnikelo e-altari leminikelo yokushiswa nase altari lempepho benza nawo wonke umsebenzi wendawo engcwele ngcwele benzela uIsrayeli ukubuyisana njengakho konke ayala ngakho uMose inceku kaNkuluNkulu inceku kaNkuluNkulu yivena abafundisi kule insuku kumele umbize ngetitle Dr. Mkethe Bishop Prophet Apostle kodwa mungathi inceku usuku sumhlise kakhulu umlaleli nangendlela azovuma ngayo omunye futhi aze akhulume elinye igama obungeke ulindele nawe uzongibiza Nciku I am Dr. Sorenso I'm a bishop Sorenso I'm bishop elect Sorenso I'm a prophet I'm apostle but la iBhayibheli lithi ke uMose inceku kaNkuluNkulu ake sithi ke ukuma la okwanamuhla mlaleli sisazochubeka ngayo le ndaba iviki elizayo ngithathe ke intambo mlaleli ngiphindisele kubahle bahle intambo sekwezakho baba ilapho ekhaya mlaleli
if you need prayer please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
It's here. Radio Pulpit's new website is live. You can tune in at radiopulpit.co.za and enjoy crystal clear sound with just a click of a button or listen to our podcasts. Discover biblical truths in our daily devotionals and let our stories of hope inspire you. You can download our app on this new look easy to use platform. Find your favorite program, get to know our presenters and so much more at radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.